yego kubera ko cyamunara ntabwo ihagarikwa n'uyikoresha ahubwo cyamunara ihagarikwa n'urukiko cyangwa se n'ubundi buyobozi bwari bwaratanze uburenganzira bwo kuyikoresha iyo rero nta cyemezo giturutse muri izo mu ruhande rumwe cyangwa urundi muri izo nzego zibifitiye ububasha cyamunara irakomeza
mwaba se mwamenye ko urubanza rw'ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara rwagombaga kuba kuri uyu wa kane rwimuriwe ku wa mbere ku itariki ya 27
nta makuru ari nabyita ngo ari ofisiye njyewe mfite mu nzego izo arizo zose ahubwo nyir'umutungo ubwe niwe wampamagaye ejo ambwira ko ari urwo rubanza ibyo n'urubanza rwa mbere narwumvise mu itangazamakuru icyo gihe rero njyewe abampaye misiyo urwego rwampaye misiyo yo kuyikoresha nirwo mba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika iyo nta kibaye nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa icyo gihe nicyo ishyira mu bikorwa iyo rero nta cyemezo ndabona kindi sisiteme ya cyamunara irakomeza
byumvikane neza nk'uko biteganyijwe kuri uyu wa gatanu igihe cyose muzaba mutarabona urwandiko ruvuga yuko cyamunara ihagarara muzayikoresha
yego
none se ubwo muramutse mukoresheje cyamunara tuvuge by'amahirwe ndabyita by'amahirwe hakaboneka umuntu ugura iyo nzu kuri uyu wa gatanu noneho urukiko ku wa mbere rukavuga yuko iyo nzu itagombaga kugurishwa ubwo ngubwo byagenda gute wayiguze yayisubiza bigenda gute
ibyo ntabwo ari njyewe wabijyamo kubisubiza uyu munsi kuko yaba ari ugukora spekulasiyon ku kintu kidahari icyo gihe rero nk'umunyamategeko ahubwo ntegereza ko ikintu kiba kinkorere kuri za supposition icyo gihe icyaba n'ubundi cyazagenwa n'umucamanza
ariko se birasobanutse ko urubanza rw'ubujurire burebana na cyamunara yari iteganyijwe rwaba nyuma y'iyo cyamunara nyirizina
bishobora kubaho
ubwo se biramutse bibaye nta tegeko na rimwe riba ryishwe
iyo hari itegeko ryishwe haba hari n'urundi rwego ruzatuma iryo tegeko ryongera kubahirizwa ni nayo mpamvu urubanza rutarangirira ku rukiko rumwe hariho ingereko z'inkiko zigenda zisuzuma niba hari amategeko atarubahirijwe ni nayo mpamvu urega nawe aba afite uburenganzira bwo kunguruza igihe abona hari akarengane yagiriwe
Maitre Michel Hitiyaremye washinzwe kugurisha ingwate y'umuryango wa Rwigara ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
ndabashimiye namwe murakoze